ilaalinta bilicda magaalada waxay qayb weyn ka qaadanaysaa in laga hortago waxyaabaha nadaafad darrida uu keeni kara. Degmada Xudur waxaa ka socda dadaallo wax looga qabanayo goobaha ay ka jiraan nadaafad darrida si looga hortago dhibaatada caafimaad darro ay ka dhalan karto iyadoo la kaashanayo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada. Agaasimaha faydhoorka degmada Xudur Yaasiin Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa bulshada uga digay inay ka digtoonaadaan qashinka lagu daadinayo wadooyinka iyo goobaha aan loogu talagelin, taasoo beddelkeeda loogu baaqay in ay geeyaan goobaha ay dowladda hoosu aasteysay.
Yani qof kasta oo muslim ah oo meel barrooga may waajib ka ah in nadaafaddaas yani xibsu saaro, sababtoo ah may buwaha magaalada haddaa siis ogdiin may buwaha maamulka may suubiyaha ayaha nadaafada la soo biyo walaa hoob yani laha suubiyo may naraayso shagada dadka ama may naraayso xaafad deganaadeen mase may buwaha dukaamay deganaadeen walaa qashinkii ha quusan oo lafada inyo loor kirinan xilliga yani magaalada may buwaha la suga dadkii faydhoorka hayna la suga may lafadaay ya may buwaha antii lamanka oo lahandiiba mas-uuliga oo lahandiiba mase balaamayso inay lahandiiba mase lanka majnuun waalan lahandiiba in may buwaha meelay oo dariiqa hayna maray in qashinka kadeeliya siduuna tuun argahayn oo jiiri walbuur marahayno mase miil bal argahayn marka saas daraadii nabi calayhi salaatu wasalaam iimaanka may ka sheegay 70 ilaa may buwaha ima maazaada in yani isagal iimaanka yani ii laakiin may buwaha kiiris in hooseeya necta in may buwaha iska luku qaada wala dadka qabow saas daraadii marka xadiis maylu ku fahmay haddii mithaal may buwaha walaay jidka qabaay iimaanka meelan hooseeyay waranba may naraayso isagad haddii aad walaay jidkaad hadda kaa ani way buwaha may meelaha ku fahmay in iimaanka kaba badan yani dabaasad yeeraso dhaawacmo insha allahu tacaala marka saas daraadii samarka iimaanka walba nagana may buwaha dadweynaha may ka baraarujaana in sheegana in may buwaha lagu fogaado waana lagu dheerada in may naraayso isagad may buwaha sidee kala haddii may buwaha barnaamijkan wacyigelinta ah waa dal lasiin sheegaha ay dadka qaadan falilaahi xamdu sidii la fadaay waaye haddii la qaadado waaye maamulka kale yani ama dowladda hoose may hasaaro doonana haddii ilaahay yar mayl raaysi sheegaad ku aamil hasaaro doona oo yani may buwaha ganaax inay miisaan lankii laka araga ama wali buwaha qashin meel ka jeediyo oo munaasib ahayna meel idinka talagala ahayna laka jeediyo araga inay la ganaaxo doona yani taasoo ilaahay yar may buwaha dowladda hoose yani maamulka ii cidi faydhoorkas yani ku saydiyaha ku qaatoosa ilaahay yar marka may buwaha farintas oo may buwaha oo ka saabsan in may buwaha qashinkaas meel walba la dhakow oo lagu dhaafo dadka isku dhaafan ya may buwaha ka gudbiyahayna